Yo, what's up, people? It's your boy DJ Davins, and I'm chilling up with the baddest, illest, biggest DJ, DJ Vos T. Check it!
It's the kids, baby.
Sinsima, toto mpe fungu oza bima. Kanitoa bongo nimefika mpaka china toto. Zipuka kishungi nimezima. Kame nipalash nimekula mpaka dina gini. Santana, Santana, kitandani maji maja na pambana. Kana inama, kana inama, kana voyo kota kama uwa sama.
Kwiri kwiri, siko pesh, siko pesh. Na mpa mbiri mbiri, sina break, sina break. Na kandundisha mwiri, kitenes, kitenes.
Kame ni kiri kiri, imara kesu. Asa nioneshe ya richo kupa mama.
Sugua. Sugu, sugu,
mama we sugu. Magaga limekoma kwenye gu.
Sugua. 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 Sugu, sugu, sugu.
Mama we.
Sugua. Sugua. Sugua.
Sugua.
Sugu.
Oya, baby, wakiweka na weka. Kicho mwana chumeka.
Zidro. Kama sauce, mindyo sauce, mindyo boss, mindyo wise.
Nikila siku kuchachisha ya Bisa wipati ina holiday Kabla wakati ujaisha ya
Uskinda kula Merry Christmas Na mkuje shere na mskose pia kuja na jiba Na piga shere umekuja umepiga mastibas Mali kwa shere ukipata mtele pie meisha Unaza sema tuwekele
Chini kawaida nani ya pati utapatana Wamedunga vitu pupi na zimewabana Cheki matu nyanya vile nimechoma
Matik senga check Come on, sauce, mind your boss, mind your wild bag.
This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha ya. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Uskinda kula Merry Christmas. Na mkuje shere na mskose pia kuja na jiba. Na piga shere umekuja umepiga mastibas. Mali kwa shere ukipata mtele pie meisha. Unaza sema tuwekele.
Chini kawaida nani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki matu nyanya vile nimechoma. This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha ya. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Musi nite kwenye bash na mna budget ya magode. Silipo kutembea na cash. Ataka majosi zote. Ngori niskatiwa. Ateri joni nyote. Naka weni wakwa. Weni wangu sa zote. Kujifanya kuku sana. Wengo na kuchemusha maji. Kuku kuku kumango tumio na watu wa roshagi. Sikiza vile naikula naikula. Dwengine walali. Naifanya inakuwa tamu. Kadi manibuwa na itali.
Sini kawaida nani ya pati utapatana. Wamedunga vitu pupi na zimewabana. Cheki matu nyanya vile nimechoma. This how we party in a holiday. Nikila siku kuchachisha ya.
Nikila siku
kuchachisha. This how we party in a holiday. Kabla wakati ujaisha ya.
Jackie, si mnajua ni gita. Demia pita, ali divorce na pita, ati tunajua gita. Na kame iva na kitaka senyorita. Kwa siku nisipomona music ya nimekatsika. Kani likuwa handes manze jua kezishika. Nikukatema kwanza nipitie marema. Nicheki form kane zangu kia ki. Nijenge appetite ya kudema. Ni avoid kuhema juu. Chuka unaweza, ni heri ungesema. Unaweza kuwa meza, ubaki mepanguzwa.
Disa we party in a holiday, ni kila siku kuchachisha ya. Disa we party in a holiday, kabla wakati ujaisha ya.
Uskinda kula Merry Christmas, na mkuje shere na mskose pia kuja na debunk. Na piga shere umekuje umepiga mastibas, mali kwa shere ukipata mtele pie meisha. Unaza sema tuekele.
The way you give me good feeling, talking about that is a real thing. The way you give me a magic day. The way you give me a magic day. The way you give me good feeling. Talking about that is a real thing. The way you give me a magic day.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party.
Okay, the pregame lit, so we turn up, turn up. Vibes on vibes, yeah, we burn up, burn up. When the party at, I'ma run up, burn up. Going all night long till sun up, sun up. Going off like a rocket launcher. It's the vibe, yeah, you like it, don't you? Take it, do it for the culture. Pelican fly, I don't like no vulture. I thought I told ya, when I come to, it's over. I'm a soldier, big range like a rover. I'm a roller, big time shot caller. When you see me in the club, you can come holler. Like, we're here to turn up, what to do? I just wanna kick it with a crew. Top of the world, what a view. Pretty girl next to you, tell her she can come too. Like, yeah.
Party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Okay, now drink after drink till we go dum-dum. All about the action, Jean-Claude Van Damme. You think it's over, but I'm not yet done. I keep booing this. Give him a run, run. I said, come on, let me do my thing one time. Come on, let me do my thing two times. Come on, give her that thing three times. If you really, really like it, we can go full time. You know, I handle my business from the start to the finish. I really ain't got no limit. I'm pop out with a spinach. I got my haters to live it, the dream and hear what I live it. Ain't got no time to be timid. Miss me with a gimmick. Like, I came looking for company. Drop that thing up on me. Eh, but I get kumani if I wait. It's a party after party, cause I got my money. Like,
party after party. Party after party. Party after party. After party after party. Party after party. Party after party. Party after party. After party after party.
Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place. Mash up the place, like party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Party after party, then we mash up the place. Mash up the place, mash up the place. After party, after party, after party.
Nyama, nyama, nyama. Nyama, nyama, nyama.
Nyama.
Yeah, pum pum.
Nyama. Naje moyo na jikuna kuna ukiulizwa nini unasema hakuna twende Naje moyo na jikuna kuna ukiulizwa nini unasema hakuna twende party
Magic's anger on the beat
Party after party Party after party Party after party After party after party
Nyama nyama nyama
Nyama
Nyama nyama nyama
Nyama
Ya pum pum
Nyama
Ya slay queen
Nyama
Leo niko fly car ding oingo
Ay
Buruka ding oingo Wika tu pizika ding oingo
Ay
Buruka
Chaniyo
ding oingo
Ay
Chokora mapipa unakiuno shakira Pigo kuni dakira kamote mashira Gokinya nadira kuna pokonda fira Sina saa majira mkisi asira Teko basi pakira kuna du Maria, kani vajo Maria, akiga kiwashira Kauna penda za dogi, leo ni punda kasia Kauna penda za mbogi, leo malaya kasia
Party after party,
yeah
Party after party,
yeah
Party after party, after party, after party
Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's
I'm craving Ya kishada, craving, ya kishada, craving, ya kijaba, craving, ya kijaba Udiwa muranga lena pia na tuma Mete after mete Manjote za kumwage kazi mwage kia paivisa itu kwa kete Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete Demia kwa mede usike jani na mchimba toka nyuma ndo nisione kute
Niko ndane na shida pasi ganje Hapa nipate hata kama tutake Hado mkate mkatanga na maji makali na pale Iko nini sijali Waita leta na ufanye haraka na hizo tako zianzange kubwara Ambia DJ manaija ni swara Kali ya rithe lafu short na mwaga Cheki likidiki ndo nikiangu shendane Na bado nikidiki utakonfirma gizane Kama pena pidi ngeze dini mini nani Hadi marafiki manafiki jwapu nane
Party after party Party after party Party after party After party after party After party ni kumosha people's After party tunamosha people's Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's
Ni kuingisha ni sitishe ni kimbicho magere Ni kulima iyo mbigo diwekewe mchele Super wako ni wa umatika ni loyo akwere Pigwe mbosho na dere adi atowe ni pere Kana washo na kudu apa utowe upele Ni kachape tuza juju ni katuko shere
Saini panty after panty
Check
Kai panty na kibangi
Sound clear kwa radio Siyo miseto eh Cheki design ni moshika vi sexy Jina ni zero so in case if you didn't know Decorative syndrome tani metoka cheki Alafu atina penda vagina Bore koriji sim China Ini historia benzo na maina Walikuwa kibonga ile time wakua China eh. Moro kwa nupendi vagina Niajuna kakaka vagina Moro kwa nupenda ki vagina eh. Cheki Ati Nyaje moyo najikuna kuna nokuulizwa ni nini unasema tia kuna eh Nyaje moyo najikuna kuna nokuulizwa ni nini unasema tia kuna
twende pa this one Them not ready for this one I want to be Make all the best this are the instructions Instruction before living the earth Best this are the instructions Instruction before living the earth Me got the beat, this are the B.I.B. In a minute me carry B.I.B. This are me B.I.B. You can't do nothing without the B.I.B. This are the B.I.B. You don't be like me not the B.I.B. This are the B.I.B. Me can't go nowhere without the B.I.B. I give me wisdom like the one Solomon and give me strength like the man A Samson and give me favor like the man A David me want me to go lie at any place in my life yeah. And when me speak right bones back to life Me want prophesy and everything want I'm fine And I bless descendants of Abraham They can't shut me down, me got it under the Almighty wow. You know if you tell me anything about the B-I-B-L Me read it every day because me one come straight And me want to miss from heaven Cause the B-I-B-L It teach me, it got me the B-I-B-L Me call the best are the instructions Instruction before living the earth Best are the instructions Instruction before living the earth Me got the B-I-B-L It's the B-I-B-L In a minute, me carry B-I-B-L This are me B.I.B. You can't do nothing without the B.I.B. This are the B.I.B. You got me like the B.I.B. This are the B.I.B. Me can't go nowhere without the B.I.B.
Me thank me father for the B.I.B. Me mother for helping me with the basic And me pastor for helping me concentrate
Me can't do nothing without the B.I.B. Look at Jerry, he must come around every day And he's married, he not understand what we call
Friday on my day, nice this book. Can't wait to cuddle up, so baby, hurry up and come my weekend love, yeah, yeah. When we make love all night, all day. Weekend love, yeah, yeah. When we make love, yeah.
Me just want the weekend to home and well, once see ya. Have a package, I know my well.
well one gear. Check in from a base, you know, when I have to go a real. Me, you want some wine, what a real nice trio. Me have the remedy, mix with the energy. And the game will back up in, I need no referee. Set me free, set me free. Use your loving and come rescue me. My weekend love, yeah, yeah.
Alright, sometimes we kiss, sometimes we fight. But one thing is for sure, we gonna make up tonight. Girl, your loving must be magic, magic. And for you, girl, I'm an addict, addict. So loving you is automatic, addict. And without you, life would be tragic. Oh, gangsta, that's what I told her. And while I light up my split, just rest your head on my shoulder.
Hi, Rodney.
What's up, baby?
You busy later?
No, not really.
So can I see you?
Huh. Okay, girlfriend. Meet you around 10. Me, she longing for bedroom gangsta, galley soda. When she say a real, real man, she wa. When me say a real, real man, she wa. She no want no man fi come rub me la. She want a man to love her, make she bite and claw. When she say a real, real man, she wa. When me say a real, real man, she wa. Alright then, me a the real deal, that a the first thing. And she say I'm the one, that's why she run with Justin. If rain start fall, fi me phone must ring. She a tell me come over, she want the rough thing. She text me with the me dey pon the hustling. She dey woman stare pon me picture and lost in. She in love and that's the obvious thing. And she says she have a bitty wife and she must win. She look ready why cause she no trust him. Cause every day a be a quarrel and costing. That's why she take the ring and that she not the dustbin. Cause she say him to annoying and disgusting. No one me she longing for bedroom gangsta galley soda. When she say a real real man she wa. When me say
let me tell you a story. Nimezaliwa Kenya. Hey, yeah. Alright, alright.
Hey, yo, Nixon, let it go.
Let me tell you a story. Nimezaliwa Kenya na jivunia. Uko kijijini po nilikoni. Hapa mjini nimezamia. Ndoto zile kwa kucheza boli. Mara ghafla kwa mziki zikahamia. My daddy, I'm sorry. Ukiwa bingu, ninajona frahia. Kama tani sinikaanza kuimba. Mungu siasumani, nikakutana na mega. Akanipiga kampani, japo kuna walopinga. Kwamba sina kipaji, yeah. Fitina za ndani ndani, mara kimu wanavimba. Atapendwa na nani, injili ya masekula. Nikajipa imani, ipo siku nitashinda. Mana mula ndo mpaji, yeah. Now I make my paper. And I bless my family. Ole walo nicheka.
Nicheka.
And zinavaga kandambili. Never. Give up. Never. Give up. Never. Usikate tamama na Mungu anakuona. Never. Give up. Never. Give up. Never. Usikate tamama, hangaika kila kona. I remember mama told me. Binadamu wanawema. Ukiwangalia usoni. Ukiwapakiso wanakusema.
Bandem, negativity, hypocrites, me abandem. My life condemnation, me abandem. Wananisema tisipai, me abandem. Bandem, negativity, hypocrites, me abandem. My life condemnation, me abandem. Wananisema tisipai, me abandem.
Boys and girls yanking, The music commanding.
Aye,
aye. Make everybody dancing.
Channel.
Mm-hmm. Alright then.
Alright then.
Open the banking.
You know.
New boys and new girls
dancing.
Excuse me politely. Hey, we no bother trouble at tonight. But no bother but no fight. Do not kill the vibes, no. Yeah, me see a girl in a delight. When you're bubbling in a tight. And I look my way. Girl, you look nice. But me day with my wife. Me not this, could never this. Compliments, select I play this one.
La 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 la.
Well, everybody feeling irate.
Get up and go, cause when you hear a rhythm like this, you have to move. Everyone have on them dancing shoes, and I jump up like say them hear good news. Traveling by the highway, me a cruise, and I listen some sweet reggae music, me choose. No distraction can get me confused. Give thanks, me no have nothing to lose. Massive over your soul and the massive over the soul. And in the ear, can the DJ says up. If you come from the suburbs and the ghetto, let me hear everybody voice echo.
Sing it if you're feeling happy.
La 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 la.
Let me hear it from the rude boy passing.
La 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 la.
All my beautiful ladies.
La 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 la.
Let me hear it from the rude boy.
Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki.
It's not
so for you. Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi ana royal snitch akulisha kuvish kwa ni vipi. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga klabu kumba umabia. Kanyaga slay queens bibi show vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi
kanyaga
mashemu fake
kanyaga
nuksi
kanyaga
kudada dek
kanyaga
mawifi
kanyaga
paka ma ex
kanyaga
mikosi
kanyaga
oya kanyaga
kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga kanyaga.
Come on, alicheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kidaku daku.
Kanyaga kanyaga.
Wajue hizi namba chafu. Oh yeah. Squeezy what you wanna take money. So me keep me down for post. Kunitumia ni picha pigo gani. Eti basi denku posti. Oh yeah yeah. Kadisa rusi kuchanga changa
kanyaga.
Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga. Kama butila mugambo
kanyaga.
Wafuruga mipango
kanyaga.
Waze wa insta michambo. Eti baby ni unge bando
kanyaga.
Uzushi
kanyaga.
Mashemu fake
kanyaga.
Nuksi
kanyaga.
Kudada dek
kanyaga.
Mawifi
kanyaga.
Baka ma ex
kanyaga.
Mikosi
kanyaga.
Oya kanyaga
kanyaga kanyaga. Kanyaga 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 kanyaga.
mambo nalicheza zangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kitaku daku.
Kanyaga kanyaga.
Wajue zina mashamu.
But the music we making is touch your soul. Take you to a place you never been before.
Africa tunaika mia tu most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner.
DJ Volsky, young fire.
Unaishiaje vi basic, nika kesho iko promise. Nakuna era sikitesi, napenda album ya Chronics. Nyuma yangu na jeshi, nomba niende mbali. Wanakungoje udedi, wende wagawe mali. I'm currently not in a position to kill poverty. Sina kitu kwa mpesa usini hale please. Not after kitu in many different currencies. Blackjack disease. Wife akita ishopi tuende overseas. Meka mna gadi kubwa let me show my kings. Nazia kajui ya meza wone emblem jadi. Nyashinski ndio stima wata kenje nani.
Keep jogging, keep jogging. Keep jogging, keep jogging.
Paka maisha tisa ni unfair. Kila siku kiamka amka na asante. Fraye luku nae wacha kujikompea. Ule na mingi ndo naongeze watu yake. Gomtu alise manga eti mini don't care.
Another woman looking at me. You hate my addictions, you love my dreams.
The music we making, it's touch your soul. Take you to a place you never been before. Africa tunaika mia tu most bana. I'm Kenyan so you know I'm a marathon runner.
Kuishi kwa million dollar creep. Stakes are too high, you can't quit. Practice big and mpaka I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs and mpaka I sink. Yo kitu natafuta ikuwa 5V. Ini mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, nisi kwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white tikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Balance, balance.
We are the best of the best.
Upcoming anenda kwa meja bay. Kwa mwode mwada kwa takwa reza play.
Kiulizo nani yako in charge sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriti. Hapana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Hapando na jione mbona I trophy sweet keep. You know the drill naenda in too deep. Piga my deal no time for sleep. Shine paka wane wana need who quit. Showstopper. Not better. Kauko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forget her. Balance.
We are the best of the best. Success permanent.
Balance.
Say that it don't work. You don't wanna try, no, no. baby, I'm no stranger to heartbreak and the pain of always being let go. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So if love is nothing more than just a waste of your time, waste it on me, waste it on me. Tell me why not, waste it on me, waste it on me. Baby, why not, waste it on me, waste it on me. Tell me why not, waste it on me, waste it on me. So we don't gotta go there. Past lovers and warfare. And it's just you and me now. I know your secrets, but I'll pick up the pieces. Pull you close to me now. And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind, your mind. But we both found each other tonight, tonight. So if love is nothing more than just a waste of your time, waste it on me, waste it on me. Waste it on me, waste it on me, waste it on me. Baby, why not waste it on me, waste it on me, waste it on me. Tell me why not waste it on me, waste it on me.
Tell me why not.
Yeah.
Waste
don't
it
you
on
think
me.
There must be a reason, yeah. Like we had our names. Don't you think we got another season that come after spring? I wanna be your summer, I wanna be your wife. Treat me like a comer, I'll take you to one of fries. Yeah, come just eat me and throw me away. If I'm not your choice, bye, wise, waste
and
it on me.
And I know there's no making this right, this right. And I know there's no changing your mind.
Waste it on me, waste it on me,
waste it on me.
Tell me why not, waste it on me, waste it on me,
waste it on me.
Baby, why not, waste it on me, waste it on me.
Don't sama, don't sama, don't sama. Why that booty, baby? Why that booty? Yeah, cause easy can be flat. hadi ngware yo na mamuri wako fiti sema uradi yo kuna tungu na tuko fiti tuko sawa yo na kuna jirani anadai mpango kando yo akina dai ni mtondowe kama indio nizishike nizichape mpaka zilale yo kawa ngware ndio mtaani sema ngori yo na sitako sini mrembo sio sare yo ana mahaka yo ni pamba yo ni mata yo kutoka jana hadi leo mi umtaka yo taka yo taka yo taka 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 yo yo yo
Tema after kutekwa kakao wangirudi soba Jwaja tete mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi Ataitisha maganji sijali juyani kondule uchoma na makuku na simamanga Lafu buda hizi kutu na simuamaga Bogi bado ni ya magazla mastona marachet na bibi material la pantaka Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona buy After ni makuki na keki kwa ndai Benza na ukibleki jokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Benza na ukibleki jokesi badai Badai, 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 badai
Come sleep over, niko na shashamane Alafu tumangane, baby hadi ngware Come sleep over, nina mizinga nane Na baby usibleki jule ukutu ninare Nikikucheki na tight na nyonji Leta pongi dicheze piki ponki Kani formiko ya makombijo DK hop kid wako wapi joe Meza meza ako blow tuwangade Cheza na mic mos mos usinyongwe Tuniteta kata veta moto kapasi Wet kabahari ya mombasani Jumpi na mi benz pewa kitu kali Alafu oro aro hazipatikani Awo amejibeba kanda ya ketepa Na morning glory asubui itaweweza
Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy Wacha wasi wasi ya bill jona buy After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki jokesi badai After ni makuki na keki kwa ndai Meza na ukibleki jokesi badai Badai, 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 badai
You guys haki walai niko high Na feel tuende tau kwenye Club to be nice Pigia kwanza bed Tupitia kila slide Na leo missy drive Nani shika hiyo ndai Drinks na mayens Nani washa hiyo ngwai Makuki na makeki Na ona zina die Kulia na kushoto Na cheki to matai Watoto wako fresh Waroro wako fine Nime cheki hizo jeki Nika shinda kudinai Figure number 9 Cheki vile wana wine Wakichora number 7 Mita cheza number 9 9 Nice 9 9
Cheki bye bye Staki jobi sanga Na drama kwa life Tanda tunitei na mangwala Lafu my guy, wacha wasi wasi, I build your vibe After him, I move in, I can't keep on that
Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti
DJ Yo,
Zidro
Magic's anger off the beat
Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti Sirependa vile mtu na yoyoma Siri kama gode vile na kuchoma Siri kama mbuku rada nisha soma Ba do kuwa pona tuona Mali niko wezulize swali mutu Hapa kila mutu kona kutu Shika wako min, shike wangu mutu Acha kipusa basi minku busu Atika mtu zitoke, tudance ati shoke Na usiogope, mdogo tuziondoke Mkate, nsake, npate, njote Na ihadi koste, miwesha ninote Na kuwaga fete, tuende tuendete Shaka mashete, jibambe zitete Si, leo nisiku yako mami Kamtu kawa toke tuwa kule kinguai Na bado kini jenga step back, tiatiatiati Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti Kwani neje bado jasikia tiati Tingishi zo mara mati ya tiati Mikono juko unapenda mati ya tiati Right, left, hati ya ti
left at ya ti
DJ Volsky
yo tingi shizo mara matia tia ti rumba sokoko nazo matia tia 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 ti matia tia 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 ti tingi shizo mara matia tia ti rumba sokoko nazo matia tia 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 ti mambo Lucy napenda koka pusi kakuweka brown sana sana duke uzi kakona tunyole tu soft kata uzi nikarefu sana miuka pima kana uzi na venye kuna joto suka twenda ni ya kamizi ajoka na skenja kajabonya kutoka juzi mindo na kutana au wengine Johnny Opuzi au wengine chaki atini ngware mdogo mdogo nikipiga bag kamsupa kakakam kakadeke hak kakadei ni mpige maji mbake chekwa jack mdogo mdogo tukicheki movie ya Snoopy Dogg cheki kwani neche bado just get tia ti tingishi zo mara matia tia ti mikono juko napenda matia tia tia right left at tia ti kwani neche bado just get tia ti tingishi zo mara matia tia ti mikono juko napenda matia tia tia right left at tia ti sirapenda vile mtu na yoyoma siri kama gode vile na kuchoma siri kama mbuku rata nisha soma ba do 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 puwa pona tuona eh
madiniku madiniku madiniku
DJ Volsky, you're on fire, boy.